Nataka unizalile mtoto, njo hapa jifoto, chondo sandikane mama aitoto. Mimba tikulo mwine na kuona, olopa deni mani na lepela kona. Nakupenda olo mama anajua we, nakupenda olo baba anajua we.
Nangani ndani 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 angacho soko neizai. Nangani uti 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 angacho lekaniza. Budi zote makonda na mboni ni kumamba. Zote makonda na mboni ni kumamba. Uka sekelela, njindele umamwela. Oso komelela, sanga tutembelela. Gelo vela vela, kulipe kuina nize telai. Pote mwenye manga ni weweke unatelai.
Chii, voice ya kwe mandikopa. Sindela pafupa saupa. You wali wala minidia. You wali wala miwaja.
Kako mko salala, mafazi ya natopa kusilila. Mwayo na upeza, njindele na upeza. Nangandi ndani angaje, uti iweyo usinje. Wajifuwa changa undisiye, nizengo lilo siye bomasiye.
Hii ni umba ya upendo, nataka we unipe upendo. Leo univinite za jendo, karachini ya pani wile mendo.
Nangandi ndani 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 angaje soko neizai. Nangandi uti 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 angaje lekaniza. Zote magonda na mboni ni kumamba.